Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke le dumedisa bagaetso ka lena le lematla, lena la morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareth. Kwa lona wa metleng Bishop Lucky Molwantwa, ke lebogela nako e re e fitlhetseng gape gore re boe re kopane go tla go arogana lefoko la Modimo. Setlhogo se re tlang go bua ka sona, re tlile go ithuta ka bophelo ba ga Abrahama le tumelo ya ga Abrahama. Jaaka malobeng re ithutile ka bophelo ba ga Tafita, ke batla re lebelele thata-thata letlhakore la Abrahama la tumelo ya gagwe, re ithute mo go yona, ka gore lentswe la Modimo ga le bua le rona mo Hebrews chapter 10 verse 38 le re, now it is written the just shall live by faith, but if anyone draws back my soul does not delight in him. A re rapeleng bagaetsho, Modimo wa rona ka leina le le maatla la morena Jesu, le mo mosong wa letsatsi lena re atamela mo go wena Modimo wa ka, gore re a leboga. A gona Modimo o tshwanang le wena o re ka mo ikanyang Modimo wa rona kwa ntle ga gago. Re rute go dumela mo go wena, gore tumelo ya rona Modimo e re fitlhise mo re neng re ka sekebe ra kgona go fitlha mo teng. Re a leboga ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Amen. Mo mosong wa letsatsi lena ke rata gore re lebelele thata taba ya basiami ba tlile go phela ka tumelo, mme ga ba boela kwa morago moya wa Modimo ga o itumele mo go bona. Ke batla bana ba Modimo, re sa ntlha potso re tshwanetse re nne le yone ke gore batho ba ba phelang ka tumelo ba ke bo mang. Lentswe la Modimo le re ke basiami. Motho o siamisiwa yang? Motho o siamisiwa ka go dumela mo go Kriste Jesu. So lentswe la Modimo fa le bua le batho ba ba dumetseng mo go Kriste Jesu, gore ga re dumetse mo go Kriste Jesu, se Modimo a se solofetse mo go rona ke go phela ka tumelo. Re bone mo Bahebero chapter 11 verse 1 ka gore buka ya Bahebero ke yona thata e buang thata ka tumelo. Hebrews chapter 11 verse 1 e re tumelo ke go dumela mo dilong tse di sa bonweng, ke go ikanya dilo tse di solofelwang. So Modimo o batla gore re pheriske ra phela yaka batho ba ba sa dumeleng mo go ene. Batho ba ba sa dumeleng mo go ene ba dumela mo dilong tse di tshwarwang ka matsogo, ba dumela mo dilong tse di bonwang ka matlho, ba dumela mo dilong tse di leng fa gaufi thata gore ba ka kgona go di kgoma, go utlwa gore di teng, di ka ba thusa mo botshelong. But lentswe la Modimo rona ba re dumetse mo go Kriste Jesu a re basiami ba tla phela ka tumelo. Basiami ba tla phela ka tumelo. Se re ruta gore rona ba re siamisitsweng ka go dumela mo go Kriste Jesu, rona ba re pholositsweng. Modimo o lebeletse bophelo ba go dumela mo go yene, gore re kgone go phela ka tumelo e. E re mo tumelong e Modimo a e lebeletseng mo go rona, ga re boela kwa morago, re sa tle re dumela ka tsela e neng re dumela ka yona ga re simolola, Modimo ga a itumele. Motho wa itumedisang Modimo ke motho wa dumelang a ba seke a boela ko morago. Ke motho ga se motho o tla reng a dumela ka tseno ka moso a ba a fetogile a batla se sengwe gape. Ga o dumela mo selong, o dumela mo go sona, o bona se batho ba sa se boneng, o utlwa se batho ba sa se utlweng, o tshepa se batho ba sa se tshepeng. Seo se itumedisa moya wa Modimo. So rona ba re pholositsweng, lentswe la Modimo le re ro phela ka tumelo, ga ro phela ka mokgwa wa tlhago. Mokgwa wa tlhago kwa gore ga ke nwele metsi ke tle go nyorologa, a ke tsele ke tle go kgora. Lentswe la Modimo le re ruta gore ba ba phelang ka tumelo ba phela ka tsela e morena Jesu a neng a phela ka yona. Ona batho re solofetse go mmona a tsa dijo, mara ona a bolela a re dijo tsa me ke go dira thato ya Modimo. Re bona mo le bana ba Modimo go le gantsi gore morena Jesu o ile a phela bophelo bo bo sa tshwaneng le ba batho ba bang, ka gore o ne a na le tumelo, o ne a phela bophelo ba tumelo. Maatla a rona a sephiri a mo tumelong. Rona bana ba Modimo, dilo tsa rona gore re kgone go tswela pele mo leetong la Bokeresete, gore re kgone go phomelela mo batho ba tlholegang mo teng, ke ka ntlha ya maatla a sephiri a re nang lona, re a fiwang ke tumelo. Tumelo e kgone go go dira gore o kgarametse mo batho ba nyemile mmoko. Tumelo e go dira gore o tswele pele mo batho ba feilang mo teng. So tumelo ya re phelang ka yona e dira gore le di decision tse re di dirang re di dire ka tumelo wa bona motho wa dumela mo modimo ga a dumele ka ntlha ya gore o solofeditswe ke mang kapa yang o dumela ka gore modimo o boletse lefoko la modimo gore sekete kana selo se se so se tle go diragala mo botshelong ba gago le se ka tsaya nako mara se tle go diragala wena o dumelang ka tumelo o dumela se batho bona ba se ganetsa mara wena ka tumelo e o nang le yona e dira gore o nne le sebete sa gore le selo se batho ba sa se tlhaloganyeng wena o kgone go se tlhaloganya selo se batho ba sa se boneng wena o kgone go ka se bona so tumelo e a re tseya e re fetisetsa ka kwa ga the natural means e ira gore re fete se batho ba ka ikanyang sone re fete se batho ba ka phelang ka sone ha re buisa mo Bahebere chapter 11 verse 6 e re now without faith it is impossible to please God ntle le tumelo rona ba siame ga re sena tumelo ga re kgatlhe modimo ngwana modimo re thuswa ke selo se le seng bona mosiami o dumela gore ga o mmeya matsogo o tlile go fola mosiami o dumela gore ga kgoro e le teng le ga e tswalegile e tlile go bulega go na le dilo tse dingwe tse e leng gore di kgatlha modimo tumelo ke go kgatlha modimo mara ga o sena tumelo ga o kaka wa kgatlha modimo ga e le gore o ikaeletse go tshela botshelo ba go kgatlha modimo o tlhoka tumelo e mo bophelong ba gago ga e tswela pele fre e feleletsa e re for it is mandate tarif for the one who comes to God to believe that he exists and that he is a rewarder of those who diligently seek him ga re dumela re modimo teng re tle go matla ka gore tumelo e ra ere o teng and ga re matla re tle go mona se se fetola bophelo ba rona bana ba modimo but motho o a sa dumele mo modimo ene le ga mmolella ka modimo o bona o bua selo se sa kgona galeng se se bone ke tafita ga nna tlhalo sa mo pisalo mega ya gagwe gore le silo le re mo pelong ya lona ga gona modimo mara rona ba siame re a mmona modimo ga re ise re mmone ka matlho mara re a mmona ga re lebella legodimong re bona ditiro tsa gagwe marukiale re bona letsatsi re bona ngwedi re bona ditlhare dilo tso tsotlhetse dire go na le wa di simolotseng go na le wa di beetseng go na le wa di tlhokometseng wa sa boneng ka matlho bana ba modimo ga e le gore modimo ga a teng nako le nako ga motho a go letsetsa mo cellphone-ung ya gago wa e araba ga elela ka baka la goreng wa itse gore ga elela yana go na le wa batlang go bua le wena se ke tumelo bana ba modimo ga o itse gore ke mang ga o bone gore ke mang mara o a dumela gore go na le motho wa batlang go bua le wena lentswe le la gagwe le gore a le re motho o buang le ene o a tshela motho o buang le wena o na le something wa akanya ka wena wa itse gore o teng so le modimo wa rona gore a kgone go bua a ka seke a bua ka lefoko le le kana-kana la gagwe a sa itse gore go na le motho mo lefatsheng modimo wa itse gore o teng ke nna le wena re leng teng so ba re dumela mo lentsweng la gagwe lentswe la modimo le re a mo kgatlha modimo ka gore basiami ba tshwanetse ba phele ka tumelo rona bana ba modimo tumelo ga re berekise gore e tswele rona mosola fela ka re lentswe la modimo le re it is impossible to please God ga go kgonagale gore o ka kgatlha modimo kwa ntle ga tumelo so tumelo ga re e berekisetse mabaka a rona re e berekisetsa go kgatlha modimo ge modimo a re o tlile go fa promotion ko mmerekong o dumela le ga o bona e le gore maemo a pitlagane o dumela le ga e le gore o a bona gore go na le baganetsi mo promotioneng e le ya gago tumelo eo e kgatlha modimo ya gore o eme o dumele gore tsatsi le le modimo o tla ba go sutisitse mo maemong a go file maemo a a rileng o ipaakanyetsa maemo a ka baka la gore o tshepa gore modimo o tlile go gofa ona bana ba modimo so tumelo ke ya batho ba ba itseng modimo tumelo ke ya batho ba ba itseng modimo ba ba siamisitsweng ka go dumela mo go Kreste Jesu ga o sa dumele mo go Kreste Jesu go thata gore o ka dumela gore motho o sa mo itseng motho o sa dumeleng mo go ene a ka go direla sengwe mo botshelong so the amount ya tumelo ya rona e tlhotlheletswa ke kgolagano e re nang le yona le modimo e tlhotlheletswa ke kitso e re nang le yona ka modimo
modimo ga re lebella botshelo ba Abraham o tlo bona gore Abraham o ne ana le tumelo e batho ba le bantsi ba neng ba sena yona mo modimong bona Abraham ga a tshela a nnosi o ne go na le batho ba neng ba tshela ka nako ya gagwe re ka nopola le mongwe fela o e leng Lote gore Lote o ne a le teng a tshela le Abraham ge Lote a le teng go raya gore go ne le batho ba bangwe ba ba neng ba tshela and bebele ga e bolela e re modimo ga a tlo bua le Abraham o ne a morare Abraham a tswaya mo bathong ba gaeno re a utlwa gore se se re raya se re modimo o biditse Abraham a bua le Abraham batho ba le teng ba seke ba utlwa modimo mara Abraham ene a utlwa modimo dikgato tse ne di tseiwa ke Abraham batho ba kaba ba dimakaletse gore Abraham ke ka mabaka a mafeng a irang gore a dumele o re sa mmoneng ka matlho Hebrews 11 verse 8 ere ke ka tumelo gore Abraham a ile a bitswa ke modimo a tswa a ya kwa lefelong le leng gore kwa morago modimo o ile a mofa lona bjaaka boswa ba gae a obamela a ya a sa itse ko a yang ko teng tumelo e go tlosa mo dilong tse o di itseng e go tsenya mo dilong tse o sa di itseng tumelo e go sutisa mo situationeng e rileng e go fetisetsa mo seemong se se rileng tumelo e go isa ko o iseng o ye ko teng e go bontsha tse o iseng o di bone e go utlwisa tse o iseng o di utlwe Abraham ke o ile a utlwa modimo a mmitsa gore modimo wa mpitsang o go raya gore o a tshela o teng and ge modimo a le teng ga go rare a re e tswaya o ye ko lefelo le nna ko go fang lona bjaka an inheritance ke go netefaletsa gore ngwana a morena modimo o tle go go direla molemo o tlo kgatlha modimo ka modimo o kgatlhwa ke tumelo e ya gore o na le maemo a o phelang mo go ona o na le maemo a o a tlwaetseng o na le maemo a e leng gore o ka tlhalosetsa batho ka ona mara modimo a go ntshe mo go ona a go ise mo maemong a o iseng o ke o a utlwe yaanong rona re le batho ka re kgotsofatswa ke taba ya gore re nne mo se re se itseng re seke ra fetela ko se re sa se itseng mokeresete botshelo ba mokeresete ke go fetela ko go se o sa se itseng gore o kgatlhe modimo ga e ba tswela pele mo verse 9 ke ka tumelo a ile a tsamaya a ya kwa lefatsheng la tshepiso yaka motho o neng a sa itsagale mo lefelong le le a phela mo go a tsamaya le Isaac le Jacob e re a phela mo ditabernakeleng tsa ga Isaac le Jacobo ya nna mojaboswa mmogo le bona mo ditshepisong tumelo e go raya e re o tsamaya mo tshepisong ya modimo ga o sena tumelo o disappointa modimo mo se a batlang go go direla sona tumelo e a re baakanya bana ba modimo e go raya e re tsaya kgato batho ba bantsi re bua tumelo ka molomo mare ge re tshwanetse re tseye kgato re be re belaela yone nako e o belaelang ka yona e le ga o kgatlhe modimo wa kgatlhang modimo ko e tla reng a tsamaye mo ditshepisong tsa modimo modimo wa rona o boletse mo lentsweng la gago gore ga a tshwane le batsadi ba rona ge batsadi ba rona ba kgona gore direla tse di molemo ene a ka kgona gore direla tse di molemo go feta seo a re ga e ka se re re kopa tlhapi a re fa noga e ka se re re kopa borotho a re fa letlapa ke modimo o e leng gore sengwe le sengwe se re se kopa re dumele gore re tlo se fitlhelela sengwe le sengwe se modimo a re tshepisang sona re mo tshepe gore o na le bokgoni ba go ka re fa sona mme lentswe la modimo o lebeletse bomang o lebeletse rona ba re dumelang mo go yena e re ba siame ba tlile go phela ka tumelo go na le batho ba e leng gore re siamisitswe ke lentswe la modimo gore re kgone go siamisiwa ke lentswe la modimo re dumetse gore o teng kwa tshimologong re dumetse gore morena jesu o re swetse mo koteng ya sefapano le ga nne re se teng re sa bona ka matlho re dumetse gore modimo wa rona o kgona gore a re ise kwa legodimong le re sa le boneng ka matlho le go senang di-direction le re senang di-sign post tse di bontshang gore legodimo ke short left ore ke short right mara re dumela gore modimo wa rona o a kgonneng go dira lefatshe o kgona go dira legodimo modimo wa rona o kgona go dira dihele so sa re tshepisang sona se tlile go diragala bana ba morena a re kgomareleng mo tshepisong ya lefoko la modimo ga re batla go itumedisa Modimo ke dumela re bana ba rena ga ba dumela se re ba tshepisang sona re itumela thata o ra ngwana o mora o re ga o phasa ke ya go dira skete le skete ke go fa sona ngwana a ba a semelela a dira ka thata a itse gore se motsadi wa me a ntshepisitseng sona se tle go diragala a re tshepeng Modimo Modimo o ile gore sa re tshepisang sona se tle go diragala le mongwageng ona ga a kaka a re swabisa ga a kaka a bua fela a sena bokgoni Modimo wa rona Modimo wa Kagiso a re tshegofatse re tle go tswelela pele ka go ithuta ka tumelo mo di-episodeng tse di latelang tsena gore Modimo a re thuse re tlhomame bana ba Modimo a ke re lebogeleng tswela Modimo Modimo wa rona ra leboga le mo mosong wa letsatsi la kajeno re santsena re tsamaya re a tloga re a dumela gore ditshepiso tsa gago di tlile go diragala mo botshelong ba rona re thuse gore re eme re tlhomame mo maemong a otlhe a re kopanang le ona a seke a re rerela the negatives mme re phele ka the positive gonne re rata go kgatlha wena ka leina la morena wa rona Jesu Kriste wa Nasareta ke wa lona wa metlheng bana ba Modimo Bishop Lucky Molantwa 072-135-0708 Amen.
Become active, active in faith. 657 AM.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.